Batakewol Yakuba, fasluwol gotol. Batakewol ngol iwi ha Yakuba, maccudo Allah e jawmirawo men Yesu Almasihu. Mi hofni yimbe Allah sankitibe ha duniyaru fu. Derdam en, cheye masinto chadele fere fere kebi on. Ngam on andito nu inki modon on tabiti konder sadende, dum bezdan munyal. Amma kakile ngam ha on lato muybe ha timmode, on lato timmube be ngala felore nder kodume. Amma to hikma goddo modon ngakki, se otoro Allah. Kanko ohokkan moka, ngam ohokkan komo be yide, otampata. Amma se otoro be nu inki, bila seku gosam. Ngam moseki, nandi be yuge wenu de hendu sogata bana yidi. Ta irin goddo man tammo hebu go kodume ha jawmirawo, ngam otabitai. O anda ko otammi wadugo. Sei lafuro juro to Allah bangtimo. Diskro bo juro to Allah lesnimo. Ngam risku ben jinnan bara pindi ladde. To nange wuli, fungo dailan. Pindi mum saman, wadugo man fu halkan. Bara non diskro bo halkan yake odo suglan o kude mako. Barka latan to komo munyani chadele. Ngam to o jala kede, o heban ngendam dam Allah wino hokkan hitbe mo. To goddo jari bama, ta o wiya, Allah jari bake yam. Ngam Allah jari batake be hallende, kanko bo o jari batako komoy. Amma jara baton nanga goddo, to suno mako estimo, nangimo. To suno man rimi, warti hakke. To hakke mauni, riman maide. Derdam en, ta esto nanga on. Cha humbongu, edokal timungal fu iwi do. Dum iwi ha Allah, takno jaili asama. O waila tako, nyipuki lata tako ha mako, bana ha jaili man. Nder muyo mako, o hokiri engendam be wolde mako gongare, ngam ha jonde mede ura jole takle mako fu. Derdam en yidabe, chiftore dum. Seiko mwefu yawa nanugo, amma ta o yawa wolugo, ta o yawa tikugo bo, ngam tikandu huwa ta kufoti Yesu Allah, ngam majumgudi ne halende ekude kalude fu, tuba ne Allah, njabe wolde ndewo awatende reperte modon, ngam de wawan hisnugo on, ta on numa nanugo wolde Allah tan hei, aa, sei on barako de wii on, komo nani wolde Allah, amma warako de wii, kanko on nandi be dardo bandu mudum der darorgal yiino wa'i dilli yejjitino wano amma Alla barki nan kude goddo ku wando ko umrore wi'imo ngam odo hakkilana de odo tokko hakkilan gode tum nananu go mere law o yejjita kayre woni umrore timmunde de don rimdina yimbe wodi mo numi o goddo dinana to hakkilana ko o wolwata dina mako lati mere o fiwani hore mako nda ko woni dina gonga ha labka ha Allah babirawo hakkilan go atime en e rewbe yurumbe der billare mabbe aynu go hore mudum ngam ta hala duniyaru nasta bernde mum wonnande batakewol Yakuba fasluwol didabol dekdam en nde on lati nudinbe jawmirawo mede Yesu Almasihu jawmirawo tedduɗo ta on cendindira yimɓe sam ngam dalila maral to diskuɗo nasti moftorde moɗon ɗon ɓori limce boɗɗe hala gare wonde bo ɗon ha hondu nden lafuɗo bo nasti ɗon ɓorni tekkaje on teddini ɓorniɗo boɗɗe on mbi'imo joɗa dow koromwal amma on mbi'i lafuɗo bo daraɗo malla joɗa ha lesdi to on mbaɗi non nden kam on mbaɗi aybe be sendindirgo yimɓe on mbaɗi haalaka be numoji kalluɗi derɗam en yiɗaɓe nananeɗam Allah suɓi laafuɓe duniyaaru ngam haa ɓe diska nder nuɗɗinki ɓe mara laamu ngu Allah wi hokkan yiɗɓe mo amma onon on ɗon lesna laafuɓe kadi moy ɓillata on moy yarta on yeeso hiitoɓe na riskuɓe na kamɓe kallinta inde wonde nde Allah hokki on fakat on mbaɗi boɗɗum to on ɗowtani ko umrore mawnde tawande ha deftere Allah yiɗ keddiɗa bana hoorema amma to on cendindiri yimɓe fodde maral maɓɓe on nasti hakke umrore man hidoto on ngam on jawinde ngam ko to goddo dowtane ko umroje fu amma o dowtanaaki wore o kitetero bana luddo tawreta fu ngam mo wi'i ta wanjenu o wi'i bo ta mbar hore ko to a wadai jenu amma a wadi mbar hore a luuti tawreta fu mbolwe kuwe bana hitetebe be umroje dimdinoje yimbe ngam to goddo wala endam Allah hitoto mo bila endam amma endam jaloto kita derdam en dume dum nafata to goddo wi'i mi wodi nu'inki amma kude mako gongdinai dum nu'inki man hisnan mona to wodi derdirabe be ngala limce be ngala nyamdu to a wiibe Allah barki ina on kolte nyame kare ko dum nafata to a hokkabe ko dum ngam haaje mabbe nonnu inki bo laati to ki hawtaabe kuude ki nafata amma to goddo wi'i an a wodi nu'inki min bo mi wodi kuude mi jaboto hollam nu'inki bila kuude min bo mi holle nu'inki am be kuude a nu'ini Allah o goto na boddum ginnaaji bo nu'ini amma di do diwna ngam kulol paataado a yidi hollego nu'inki bila kuude nafata samna noy kaka meden Ibrahima hebdi yerdu ye Allah be kuude o hebi dum nde o yari Isiyako ha hirsirde a famata na nu'inki mako hauti be kuude mako kilati timmuki ngam kuude mako bana non ko deftere Allah wino gongdiri
Ibrahima nu'ini Allah Allah bolimani modum gongaku
Allah ewni mo sobajo mudum kadina on pami neddo heban yerdu ye Allah be kuude na be nu'inki tan non bo Rahab dakarejo o hebi yerdu ye Allah ngam kuude mako nde o jabbinelabe yahudu en o wallibe wurtago be lawol fere bana no bandu bila yonki wala nafuda non nu'inki bila kuude nafata sam batakewol Yakuba fasluol tatabol derdam en ta dudbe modon lato andinobe ngam on andi minin andinobe kita bofi amin buran kita luttube fu satugo en fu en don bofa tum mo wofata der bolle mudum kanko woni timmudo bawdo nangtugo bandu fu en don nasina labban ya hakkundube pucci ngam di dowtano en bana ni en keban yarugo di ha en gidi fu numa bo hala kombowal nongal mawniri fu no hendu yartangal fu lañowo don lañangal be lañirgel petel don yarangal ha yidi fu non bo demgal nongal famdiri fu ngal do juroro wolugo halaji mawdi numa bo no be jamnirta laynde mawnde be yite famare demgal bo bana yite ngal mobi hallende fu ngal jodi der bandu ngal do sankita hallende ha bandu fu be yite iwnge ha jahannama ngal jamnan balde meden fu diga danyeki ha yotto mayde neddo wawi eltugo takle fu kuje ladde e cholli e ladoji e liddi fu amma wala meddo eltugo demgal ngal halli ngal eltataake ngal heewi toke baroje be magal en don getta jawmirawo meden e babirawo meden be magal bo en don kuda yimbe tagabe dow nandal be Allah bolle gettoje e bolle kudoje ha hunduko woto ngurtoto derdam en kanjum dum hanay sam wala sebore bulata ndiyam beldam e ndiyam kaadam ha buldude wore derdam en ibirimata ngal bije inna bohi bori mata ibbe non bo ndiyam kaadam latata ko beldam wodi hikmajo mardo famu chaka modon na sei o wangina dum be jonde wonde be hugo kude bodde be yankinara e hikma amma to on godi kajal chatungal e jokkirgol der berde modon den kamta on maunito ta on pewa on luta gonga irin hikma ka iway ha dow ka iwi ha duniyaru ka iwi ha dabiya neddo ka iwi ha saydanu ngam ha kajal e jokkirgol goni ton soyde narral e hallende fu goni bo amma hikma iwi ka ha dow labi saray kadi bo kado wadda jam e neddaku e sobaku ka heewi endam ka riman kuude boɗɗe ka sendindirta yimɓe ka waɗata tufle narrinoɓe yimɓe ɗon mbaɗa jam nafuuda maɓɓe ɗum kuuɗe ɗe Allah yerdoto. Batakewol Yakuba fasluwol neyaɓol. Haa toy kaɓe e jokkirli caka moɗon iiwata? Ɗum iiwi haa suunooji moɗon kaɓanɗi nder ɓalli moɗon foroy. On giɗi heɓugo kuuje goɗɗe amma on keɓataaɗe, ngam maajum on ɗon taski mbarugo woɗɓe, on ɗon kaaja bo. On ɗon ɗaɓɓa kuuje amma on keɓataaɗe, ngam maajum on ɗon jokkira, on ɗon kaɓa. On keɓay ko on giɗi, ngam on toraaki ɗum haa Allah. Ko to on ɗon toroo mo, on keɓata, ngam numooji mooɗon kalli. On ɗon toro ngam seynugo ɓalli mooɗon. Onon turtanooɓe Allah, on annda soobaaku bee duuniyaaru ɗum konnaagu bee Allah na? To on coobri bee duuniyaaru, nden kam on laati konne'en Allah. Taa nume ko deftere wolwi ɗum meere nde wi'i,
hakkilo ngo o hokki en haaji masin.
Amma mo'ere nde Allah mo'ani en ɓuri mawnugo, ngam deftere wi'i,
Allah ɗon lesna mawnitiiɓe amma o ɗon mo'ana lesɓe.
Ngam maajum tuubane Allah, to on dartake seyɗaanu o doggan on. Ɓadite Allah, kanko bo o ɓaditto on. Laɓɓine juuɗe mooɗon, onon marɓe hakke. Laɓɓine ɓerɗe mooɗon, onon naafiki en. Cune, ngooke, mboye. Jaleeɗe mooɗon laato bojji, seyo mooɗon laato suno. Lestine ko'e mooɗon yeeso jawmiraawo, nden ka o ɓantan on. Derɗam en, taa on mbolwa kalluka dow derɗiraaɓe. Koo moye wolwi kalluka dow derɗum, malla hiiti mo, wolwi kalluka dow tawreeta, hiitika. To a hiiti tawreeta, a laataaki ɗowtaniiɗo ka, amma a laati kiitowo ka. Allah feere muuɗum hokki en tawreeta, kanko hiitoto ka, ngam kanko feere maako mari bawɗe hisnugo malla halkugo. An a moy haa a hiito derɗiraawo? Nanene ɗam, onon wi'an ɓe, hannde malla jango min dillan haa wuro kaja, min nduuma ton, min mbaɗa filu, min nyaama riiba ɗuuɗka. On annda ko waɗata jango, ngam on laati bana cuurɗe pamare ɗe mbangi seɗɗa lawɗe majji. Haani on mbi'a, to Allah muuyi, to o yaari yonki, min mbaɗan ni bee ni. Amma jonta on ɗon mawnito, on ɗon juro. Irin juro ngo wooɗaay. Koo moye anndi huugo mbooɗeenga, huuway ɗum waɗi aybe. Batakewol Yakuba fasluwol jooɓol. Nanane ɗam jonta, onon riskuɓe. Mboye, ngooke ngam boneeji tammiiɗi wargo dow mooɗon. Jawdi mooɗon nyoli, mooƴu nyaami limseeji mooɗon. Kangeeri e cardi mooɗon fuuni, ɗum laatoto sey danku dow mooɗon. Ɗum nyaaman ɓalli mooɗon bana yiite. On mbaagi jawdi nder balɗe ragareeje ɗee. On joɓay ngeenaari huwoɓe gese mooɗon. Nane bojji maɓɓe, bojji sodooɓe ƴaamle mooɗon, njottake haa Allah jawmiraawo baawɗo kooɗume. Joonde mooɗon haa duuniyaaru ndu heewi ne'iminaare e pijirle. On payni ko'e mooɗon ngam nyalaade kirsol. On kiiti mo walaa aybe, on mbari mo, kanko o dartanaaki on. Derɗam en, muñe haa to jawmiraawo wari. Ndaare no demoowo muuyirata. Oɗon reena haa gese maako ɓennda booɗum. Oɗon reena iyeende arande e ɓaawoore. Onon boo sey muñon, taa come, ngam nyannde garki jawmiraawo ɓadake. Derɗam en, taa ngullootire, ngam taa Allah hiito on. Kiitoo ɗon dari haa dammugal yiɗi nastugo. Derɗam en, ciftore annabo en wolwo bee innde jawmiraawo. Muñe nder bone bana kamɓe boo ɓe muñiri. En ɗon mbiya ɓe barkinnaaɓe ngam ɓe accay muygo. On nani haala muñal Ayuba. On anndi boo no Allah humtiri haaje maako haa ragare, ngam jawmiraawo o keewɗo enɗam e mbooɗeenga. Derɗam en, taa kune sam, to on mbi on mbaɗanan goɗɗo hunde feere, taa kunoroy bee asama, taa kunoroy bee lesdi, taa kunoroy bee kooɗume. Wiigo oho malla a'a he'i, ta buran non gam ta Allah hito on. Wodi jarowo bone caka modon na o wada du'a. Wodi ceyido na o yima gime gettoje. Wodi nyawdo caka modon na o ewno dawrobe jama'are nuddinbe. Be toro Allah gam mako be moytra mo nebbam be inde jawmirawo. Tornde nde to hauti be nuddinki hisnan nyawdo. Jawmirawo yamjinan mo yafanto mo hakkeji di o watno. Bangine hakkeji modon hakkunde modon. Tore Allah ngam ko moy modon ngam ha on jamdita tornde gongaajo wodi bawde nafan masin Elia o goddo bana meden o tori Allah be tinare ngam ta iyende toba dubi tati be retande tobay o tori mo fahin asama yofi iyende lesdi wadi jamde derdam en to goto modon selilawol gonga sey goddo lornamo ciftore dum. Ko moy lorni mardo hakke diga labi kalludi hisni yonki mardo hakke o suddan hakkeji duudi.